radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze iyi kiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973 ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerugori Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, ni bande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki.
Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyare gitekamye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere.
Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona, abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye.
Abivuga niwe wabimbwiye ati numvise akapistole ka 635 ntabwo nashyize muri iyo 635 nashyizeho kapistole gatoya me yari yageze mu modoka yahasanze abantu benshi bicaye ando miserikereje kwa ni kuko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharirwa nko n'ibyo yatubwiye nibyo njyewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yaramusindikiye kumufata niho mvuga danza nyira ya kisobojido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraiza ariruka abambe arasohoka yihuta. Undi rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niho yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro, mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
nageze muri kamajoro musanga dompani ninjira muri sekretari sinzi bari warigeze uhagera muri sekretari niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro ni ahantu rero nari nsanzwe nkorera baza nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapfira decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait les officiers supérieurs.
Madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yariyiriwe muri préfecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we.
Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
ariko
umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri eta majoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
mu bantu bavuganye n'ijwi rya Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo
wabigusobanuye neza wari inshuti yacu umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe Sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye
iyo nama
yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru we nyine icyo dutangaje rero uwo wose bahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turasinyuma kandi ndimwe mu bakomeye wara
icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we
mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo nagenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twamubonye
Colonel Aloise Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije
nabonye Habyarimana aduhamagara twese akubwira ko nawe prepe kumahita ari yiteguye
bavuze ko abakoze kudeta baba barasabye Perezida Grégoire Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho.
Komite pour la paix niyo yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twamwigeza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageza baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo ari mu gitabo cye General Rusatira nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nawe ntawe urumva ko hari za message za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto reko akorwa iki akaba ari wewe egizekita
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none uko azajya umwohereza ari intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki ibyo kuma avantage n'icyemezo tuzafata
byaravuzwe ko igihe yari rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yusuf Kavaruganda.
Tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni njyewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi noneho mubwira ko nitwa ex sous-commissaire naka ubwo rero procureur amubwira ikimuzanye perezida Kayibanda aramubaza ati Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati ni general major Habyarimana perezida Kayibanda arongera amusubiriraho bityo kibazo kuko byagaragara ko atabaye convenci noneho wabona kubaziranye procureur aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese bwana perezida kuki wumva utari ngomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe
umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze
ngeze irwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze irwerere mpasanga umusaza perezida wa Repubulika Kayibanda bose barambwira bati ushaka twarambwira ati uyu muza uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara do kumutwara murinde kutoroka murinde kutabyutubwira ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuziyunja kuko byonyine igihe nabonaga kubana na perezida wa repubulika kubwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga jyewe ahubwo ari nk'ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ry'umushinzi numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuziyonja mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
jyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki nibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya kudeta muri 73 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro.
Anavuze yuko muri za interrogatoire yayikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga bahamya Major Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame ngo Nyamame ntabwo yamushinja kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abazimwe avemo na cyo amenye yuko mu byo natanze muri za resosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye rwerere warubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta n'abantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Aloyse Simba
mwese yanyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we wajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo aza guha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanwe ko paratiko mu basirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera
Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye feedback uruko tugeza nyine turashije ka bigeze gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta decision twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma taje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye gukora inama kuri ibyo ngibyo.
Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye.
Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregoire Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida, wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregoire Kayibanda yitabye Imana? Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera, nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secretary particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wanterefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura? Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnelle.
Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga,
rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabajije Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura perezida Gregoire Kayibanda, aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa, ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze, ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga atirekane kubivuga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Kapiteni David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda.
Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe, twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri afete tugenda tugiye gukorera enteru gatware mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari.
Twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa perezida. Perezida Habyarimana ntabwo mwabonanye muri perezidansi, mwabonanye na Kanyarengwe gusa.
Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe, wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Komite pour la paix internationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye.
Nizo Perezida Habyarimana yari amutumye?
Nizo yari amutumye.
Urakoze cyane. Reka niho dukomeze tugeze mu Ruhengeri. Mugiye mu Ruhengeri gukora nkete abantu 18.
Tugiye kureba Abanyururu. Tugezemo usanga bameze nabi ubuzima uhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura kubakubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadre politiki n'abafunksioneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita stress twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major haravuga uko yabimenye
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate akimvuye cyanguko ati hari abantu munyamukikwa mpaye mutubabarize ino i Kigali ati kuko prezida y'icyanguko nta security ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora comme le chef de bureau sur ce jeté yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se warabikoze cyangwa ndi wabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye cyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware prefese batwara mbwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga
wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa perezida Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo nandere ya se batware
se nari prefe i Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurwomese wa komine Gashora avuga ko abantu benshi bari mu rugoko nubwo mbambwiye abasuprefe uko ari batatu bamareze mu bose barapfuye batwari kuri icyo gihe rero tujya ku Rwabayanga tujya kwareba efekitima dusangamo imirambo imwe ndetse n'indi zatangiye kuyikurura ku buryo ishobora na n'igisa n'icyasibye kubera imirambo bagiye bazugunyamo bagifunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze
hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi
Washington ijwi rya Amerika
Murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke Colonel Stanislas Bisheruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974.
Kuko urabona dufite nuza irakwifi constitution Ruhengeri. Kugira ngo ufate abazirikare bava muri iyi constitution bajye mu yindi. Ugomba ko ugomba kufite autorisation hejuru. Ikase no kugira ngo bareje nuko uri mu yindi ababizi. Gestapo ariko kandi hagataho ntuje muri abantu gusa bari bari hari hanyo nabandi nuko nyine pacete le teneme bakoresha nyiranye ni gutyo ariko iravuga ko telefone kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyiko cyose nuko ako dorute habaga za eshangi za abantu bazaba pizeni za eshangi donc bakabaru pari no ki penalty equipe kandi kutashobora kubaduka se ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa nuko ngo nti nuko gusa ngo nti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na C akabaye nabandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye ku giti ubaraza cyangwa giruke donc nuko ko ari ibintu cyete cocte ntabwo ari ibintu byabaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bageza na kandagira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yinuze yakohereje amafaranga ayo mafaranga koko warayabonye wowe
ahubwo icyonzi urumva ahubwo icyonzi nanavuze no mu rukiko ahubwo nduko abo bantu babaye rusi bababwira yuko ariko c'était nwa pour kugira ngo baza kipinge sokere
mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nk'uko bivugwa na Protezi Igira Nyirazo wari prefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga n'injoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mukagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe
ndaharuzi
ni hafi icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Perefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenyeje no kubapfa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLR tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze ku imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sivile y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arayabanza avira hinjuri yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kurasa imbaga yarazaga akingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi Anyeshe Kabarenzi witabye imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore Anyeshe undi wapfuye nyuma ni uwitwa Louise
atari Aloise Twagirayezu
Cesa niwe wapfuye inyuma mu bagabo hanyuma anyesi apfa ku munsi wa 52. Ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntukubeshya, nukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse afite yabaga afite ikisaya umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzana amazi bavuye he. Nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagariyaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka tubashize akitambukira akagenda.
Yapfuye afite imyaka 26 asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe, ubu yarakuze arashaka arabyara araheka. Ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we.
Icyo gihe nk'icyumva yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanza, nagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu kiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkaba ndiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenge.
None se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, ku babibonye, ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho. Amano nk'ariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose, haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho.
Nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se, ndetse umwe mu nshuti za Nyeshi Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije.
Ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari inshuti ya nyina, ubona ari umwana unisanzuraho. Ejo bundi yahoze ambwira anyereza amafoto y'abana, ndababwira nti ubutaha ndagira ngo nzayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina, ndabwira ukuntu yari umuhanga kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka. Umwana rero cyakwacyo ni ugukomeza gukoresha nyine ababishoboye bakamuba hafi, ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo yaramubwiye umubyeyi mwiza, gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose, nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yari imenye tara, kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina. Ati gusa ati ngiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera batakaga ibintu by'amatise tuyizeze bakajya kuzana niho ngo yibonyeho icyo kibazo. Urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8 aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose, cyane cyane ku bw'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye abimenye ryaba ari amahoro,
tuzamufasha. Ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi rya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2020. Dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye.
Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina, abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye, mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira menye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubw'abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye ya maso. Ariko gye ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye, ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya 2073. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 2073 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Nikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa n'uko muzi nkaba nzi inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroid.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato, basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero n'urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidensi.
Kwarikiwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abapati nawe uruzi, twakiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya, ariko twarabarezo barakuze, turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane, Imana yaradufashe. None se wowe, umugabo yapfuye kuri 31 nage nsigaye mfite 25.
Abana urabarera, urabakuza?
Mfite imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuhe amahoro n'umugisha.
Aribabariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Uranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge kukwemera, ariko nta kundi. Nakubwiye na Vincenta nari umupfakazi, rwose tuvugane.
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gishenyi, imiryango yabo yaciriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta wurenga umutaru atabifitiye uruhushya, Asteria niyo yita, umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita, wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe nduhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi, najyaga igitarama kwa muri serivisi ya Ransenyuma kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50, kuhagenda n'amaguru ntibishoboka. Ni ukugomba gutega imodoka. Nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe, kwabaga ari kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitumirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration. Nta kintu bambazaga, nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha.
Wigeze wongera kumubona kumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023?
Duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitabye kureta major ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda.
Abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya coup d'etat avuga icyabiziho.
Niba kugira ngo kwandika ngo yarapfuye yaza uzi ko yarafungiwe aha ubwo si uzabimenya, naho uzabibwirwa nk'abantu.
None si wowe ubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe?
Boku benshi byabaga ari perezidansi kamena, byabaga ari perezidansi noneho bikaba egizekite.
Amategeko yavaga muri perezidansi
ari perezidansi abusolimo.
Ariko se Muzehe Hakizimana, urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko?
Yes, perezida wa Repubulika abwiye Dogiteri Nadiwasiyoke ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogonga.
Ariko abandi bavuga yuko ahubwo Rizinde yabamwicanye na Habyarimana, yavuze yuko babamwicanye ko Rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi.
Bituma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi, noneho wa wundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu, kandi bari bakubwiye umwe vuprofite ruswa la misiyo vune de la perezidansi.
Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985. Major Theoneste Rizinde na bagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki, bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera.
Abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya. Nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri, ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri retrete. Hanyuma undi
uretse gato umushyira umudatirografe mumugira umujuje mumushyira mu rukiko nka ruriya, ubwo bisobanura iki?
Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza, abari basanzwemo bagizwa abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga, ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite, ibyo twita les imanite, amashuri 6 yisumbuye cyangwa 7 washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yari abyujuje, ntabwo yashoboraga kuba umucamanza.
Ninde wamutoranije?
Yatoranijwe minisitiri, niwe wavuze ati amazina ni aya, hari poromosiyo zagomba gukorwa, inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura, ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje.
Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare, abo ni Desire Mpanumusingo, Alphonse Ndegeya na Nkunda bagenzi Paul Sekyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impozamarira ariko imiryango y'ababuza babo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori ni we ubatwaza ijambo.
Kuri njyewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica, mwene kari akageni, ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa, tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose. Icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha. Ubungubu twumvise ryari abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu, abanyenduga ibinibe bavuga ngo twabiciye abantu. Ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu. Abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana, responsibility za buri muntu zikagaragara. Ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa, n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica. Imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo. Nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa, me bajya babitereza batekereza igihugu cyose, batekereza n'akarere bateje buriya busembwa, bateje urubwa, bateje. Iki kibazo ni uku nguko bagomba kucyumva, ntibakigarukirize kuri twebwe gusa. Muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye, ni uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi. Ndabivuga vuba vuba, Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikordone tu niwe bahaga raporo. Simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa byari hagati ya Perezida Habyarimana, Etat Major na Renseignement. Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe, babiri cyangwa batatu, Habyarimana ashobora kugira bihungire, ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangira urushyi. Serubuga yongeraho ya temoignage yaduhaye y'ukuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi. Nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa. Reka ndekere aho ngaho, ibi byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe. Noneho ni infrastructure aho yaganaga, uwayiyoboraga, uwayishapotaga, uwahavaga raporo n'uwatangaga amabwiriza.
Ambassadeur Max Segasayo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine yarahagarariye u Rwanda muri Canada, ni naho atuye kandi yigisha, ari mu gace ka Quebec Gatineau, asanga bariya bantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta.
Isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse. Twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa, cyane cyane bihugu bifite demokarasi, hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta. Ndumva ibyo byose byabaye, iyo infrastructure zino rumaze kutubwira yashyizweho, yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari. Ndetse ahubwo nakongera kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, byamaze igihe. Hari ubwo hagombaga kuba hari ibimenyetso byabonetse, yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona, zikagira ikintu zibyandikaho, zigatabaza, zigatabariza ubutegetsi. Ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ijini. Ni ryo somo rya mbere nkuye, inzego zacu icyo gihe ntizari zishyitse. Ni ukwizera ko nyine twabibanamo isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta. Ko leta ni abantu bose, ntabwo ari umuntu umwe. Nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere, ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana.
Naho mwarimu Francisco Saveri Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi.
Igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa, nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi. Mu bikorwa bibi byo kwica, mu bikorwa bibi byo gushinyagura, mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange. Kuba Abanyarwanda ari nk'amashyi bitwara nk'inturumyi, bitwara nk'abasamazi, ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye, urwego baba bariho rwose. Rero tugarutse kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura, noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye. Ndagira ngo wenda ngeze nk'ubakurira inzira ku murima
igihe cyose abantu badahujwe n'umunzi ubona kwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize.
Umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze.
Iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko aribo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri ari abaminisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo wakumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoloneli 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade bindi ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama ngiye kubivuga uko byakabaye ngo narizi nde noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana narizinde n'abantu b'umwiperereza.
Kubaho ubuzima niryo somo rikomeye ryagaragaye. Clarisse Mukunde Nteyi igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda.
Ibintu bigomba kurangira. Iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari. Ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka. Ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga ngo iki barakugaraga ngo uriho urateranya abantu ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma ngo uzanye inzangano. Ntabwo uzanye inzangano. Hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki. Bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho. Ikindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye. Ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge. Ni nacyo sinanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga. Ni nayo mpamvu bafite ibyaho bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakwiye kuvuga no ibisohoke dutangire hasiro aka karengane tugahagarike.
Ntacyo wamenya ubwo utaramenya uzamenya niba utaramenya ku muntu ari nk'undi kimwe nawe.
Ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1993 ikava no gutegetse bwa Grigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye. Mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.
Uvukira mu bakire wane kuye uvukira mu bakene wabihisemo ubuhungu icyangwa umuko